electric.
I'm at zambury.com. Super vibes.
Dosamu zikomo ekandi osakwana
ndi osakwana
satana ndi wanjomba nchito zake ndizo sakana
ndizo sakana
andichela misamba koma ino yomumakana
makana
kuti mwana wanu agwe izo zokande akunama akunama ai ukulu wanu ndi maso wanga ndauona munalinga tuluko ma ino simugona ndino chimwa munde sungile kolona ndina mbadwa kale koma ndifuna ntaona ndino akamati nuyo kuli ndi madabwa naye mwina samazi wakuti pali muzafana naye nde nditaenda nanu nazi wandinu tate poti munandipasa mapazi kuti ndikusate ukulu wanu nene na ukulu wanu baba ukulu wanu nene na ukulu wanu ninauona munaenda pamazi wosamira munaenda pamazi wosamira munaenda pamazi wosamira ukulu wanu ninauona chipanda mpavo yano nditagwa adani yango funa ine nditafa koma ndizaimba sana izi zikata kuti ndino tate ndino lingalanga chikonde chano chopanda malile nchosawelengeka olonkondo inga kule masa nkakudeka kuti ndili nanu sinza kalandeka yenda nanu mbuye ino ndi mamva kubeba mpulupulu zanga simuwelenga tate ndinu yomuna ndilenga chito yanu nzagwira muzipeleka kuti ndinu tate ndinu lingalanga nene na ukulu wanu baba ukulu wanu nene na ukulu wanu ninauona munaenda pamazi wosamira munaenda pamazi wosamira munaenda pamazi wosamira ukulu wanu ninauona
baba osamira 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 baba osamira osamira osamira
www.amazambiri.com